Just remember where you came from. Baby girl, RXC, Aroxone Mike.
Radio nziwulira, n'obuyimba bukubwai. Ebbaluwa nziweereza, naye abazisoma tebabula. Manyi gy'oli biruma, njagala okukulaba. Akaseko ke wandekera mutima gwange, njagala okukalaba. Nze siri wa kiseera, sisimala biseera. Abo boyita abatwasi, bakunoga mabeera. Beba malonoga tebakusuleyo, manya bakunoga mabeera. Chamanye sawa uchane busive wange kama soke kute tambu sachilo chilo chilo utewe chilo 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 uomu kwano kwa kwano kwa nze sifu. Sula nkulula basula nkulungutana omukwano gumuma sula nukuleleza netonda manye ntina kusubya zivyanta buka kona yuri watembe
Park Magic zivyanta buka kona yuri watembe.
Puliriza
to
you.